Nachotaka sipati, ndo kwanza napungua mawazo yanikondesha. Napokwenda sifiki, kalijua lanichoma lanipaisha. Ujishusha mpaka sirefuki kutia huruma, naonekana sioneshi kuwezi. Kinachosemwa chochote siruki, niko nyuma nyuma, naonekana gana ficha ushenzi. Kwanini mnapenda panda vichwa vya watu? Naona deso mkipendwa, mkipendwa, na uwepesi wa kutenda, wa kutenda. Kujishusha mpaka sirefuki kutia huruma, naonekana sioneshi kuwezi. Kinachosemwa chochote siruki, niko nyuma nyuma, naonekana gana ficha ushenzi.
Sina habari nawe, sina imani nawe, sina upendo nawe, sina gharibu nawe. Sina habari nawe, sina imani nawe, sina upendo nawe, sina gharibu nawe.
Asiwa mix cool mama, unapenda complain sana, complain ya kwamba kuongea sana, don't care mama. Mara nalivua pendo, naliua lengo, moyo wako kana ondo yako maneno. Sometimes don't need somebody to tell you, kitu cha msingi no that I care. Deeper than that, deeper than love boo, niko deeper mbaya, we'll talk to.
Najishusha bado uridhiki, watia huruma,
bado
yaonekana unapokea mambo mengi,
bado
nakubuga una ukweli unajiumauma,
bado
achana nayo mambo ya kishenzi.
Sina habari
nawe,